Here's another one. Here's another one. Here's another one. Here's another one.
Fanya vingi la kusema kwa kwa pana no. So kama tiba naipata tumini kwa sawa. Mama mjini kiki drama swezi kudoke ya wa. Nimefata mtulivu mapenzi kwangu so business. Upendo wako nanifanya sio ni weakness. Nisha kuwa garesi, ukazi toa stress. Unanepusha na magombi so na car fresh, yeah. Kweli we ni dawa, na ukini padawa, mina kuwa sawa, yeah. Mjini mambo ni mengi, I swear.
Sita upepo mkali, sini ate. Uniahidi, tutakuwa wote. Kwa ziki ama sina hali, sini choke. Uniahidi, tutakuwa wote. Hako, pona pona pona.
Dawa,
all medicine.
Dawa,
weni dawa.
Dawa,
all dawa.
Dawa,
all medicine. When you down, all medicine.
Yeah, kweli we ni dawa, na ukinipa dawa, mina kuwa sawa. Yeah, mjini mambo ni mengi, I swear, swezi kupagawa.